studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Jumare noga e joy lewru novembre hitande 2016 jena yamde soki do radio kunari miden tawa e maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji do yumar waygal no hum jiro wonto boggi jamde to kirabo on kompetite wiide walde besiya wonde do wonno bankeji mudun wattu jonobe kollitide be kadira fa ba do wonno fedde imwande be jayal hono be kani fa birade ben fa pabo yimbe le ngobbe le nokkule de jayal hono kan dernirade kabaru golleji mudun pamari do wonno yimbe le golnobe ko he mudun fa pabire bangal jawlele dunke ande bangal kebe kollitiwi dido golleji anana fa sanne be kollitiwi le majjum wada sababu yalla leedele de an jirwa kawrital nay bal jowingal do mo intinde wattu jono fa yottu kabaru kebe le leedi meden di do fuddi do won kenyen do bomako do gal do kota yo gal kawtal nay bal non dido golleji ngaran tawede ko yaat le commune ngaji temdre chapantati en nay do won le sa halleedi meden di kenyen be jewtiki hejo golleji mabbe hitane 2015 2016 woteji commune ngaji ngaddi le noga le wuro novembre jabbi non do le leedi meden di walde ministre de holliti wiide weltiki le dido golleji sanna sabi de do hollita wiide kaldale kawra gal an wonde yaade yeso jedo kabaruji de do walde holliti hono metti makko fa yottoyo bonandaji ngadaade fewde armi mali do won wakkati de woteedi ngada nonde secret bi wonno sembe kabaruji di min jogini on do bete hande di batte radioji di fa gasa bismillah modon e hedaade odo kabaru yottiki min wakkati jonobe kollitiwi dum wonno jokko gubal no dirta tengal ansar dingal wiyama odo neddo o nangama dum wonno le lamu gawo obe kollitiwi bonandaji ngadaade fewde armi mali le noga lewru novembre jabbi non dum wakkati de hijande armi mali diwanno tirode woteji dinde be kollitiwi koyde makko ande gonno le dido bonandaji odo neddo mo noddire atta her ag ina huduno be kollitiri wiide le majjum ni citede wi dum wonno bonandaji ngadaade fewde armi mali di militaire ngabe joyon keddiki le hen kany e civil goto walde ne no dirta besiya wonde wattu jonobe kaaja faabiraade leedele e moade hono bangal kebe mititede wid leedeedo leedele be mbi ko yaata milyoji temedere bi adam kanyum won leedeedo leedele be jaawal yalla hono be kaani faabiraade yimbe la gollonobe ko he muuden fa yotto yono yimbe la wobbe kasen be ngala baw no kaani faabiraade bangal jawlele fa kebe famtaade kede muhammadu samaseku
banki besiya holliti wide kabaru darnaade almsadaaji gollido cewde lullirde pme de an waawi laataade sababu hebugul gollido mawde nafoje mbobde dun faabaade sanne habugul rafugolle suudu kalis ndu bammi anniya hinnaade dun sabilamu ko babe taade hunjane dun hore dunke ande kabaru mudun kuliti wide kasindene de ana kewi to senegal tun adal kalisi kasindene gollido cewde de ana buri milliardu temere josefa fayso kasindene da yo hakika non gollobe banki be ka kuliti wide hakke facer da gollide nokku yemo de landidinaaki no haniri chapande jene do temere da gollide fuf mawataake hunjande hore sabi sifa jogolal golle mabbe de dartaaki kadime kuliti wide na tidi gollo banki wawa gollidide e yimbele be dartaaki ka dum fu etawede soni kaldal dawrana ma dun banki jidi chalata ko fu darnade almsadaji pme de
dunke ande gombe le leedi meede di nayri be bangal kebe kuliti wide dun nafan sanne kanko etien fakabasi soko holliti wide kanko hore makko do hakkile makko tawa dun lamido sudu no dir centre d'analyse politique et économique le leedi meede de holliti wide do golleji wattu jono do faaboto no yirwere hani wadir leede do leedel dum etawede fo wadi noddango fode laamo holliti wi won tiidallaaji ngaroji bangod leedi do golleji laamu mali o tinno huncena do hore kede kanko e tieno fakabasi soko ko mo halido hen do fottitaamo muhammadu samaseku
dan jidi sifa yargul yeso kebe e yirweda dumonde an hani nawtorden dati dabereji mbawdi sawimbinde kebal jawdi wakat jun onne ne mila wiide gollede cewde lollirde pme de ngoni de mbawaten nawtorade salla kabaru kebal gal an huncena hore ka dun newanta ko fi pme leedi mali de sabi de joyi chadale kewde ko buri hewde dun jogi be nyanyal kabar mudun ngala pabotobe mi job besawongo lato sababu hebul nyamale der bankuji di beedan newdi den non an hani hala mudun hale bangi goddo dun kabar talkidi ana tampina sanne gollobe ko monbe kabar kebede bitino watande hakkile on don nokku buita dun tugu usuluji
suffisamment la pression fiscale
sekra bo somba mi fo ngabido be malame ande ngala do bay niltidi mi joju modo heja men ngomi noddata phase facebook e compte twitter studio tamani projet communiro kabaru mo intinde sa haledi med indi e kebe benga di kawtel mabbe na yobal kenyan do bomoko do lengal do kawtel be jotiki wattu jono on hejo golleji mabbe dibe golluno hitane 2015-2016 di do golleji be gonde gollude dun le commune ngaji temdre e sappo e nay le sa haledi med indi koni fana modu fab del hono be kan mo intinirde dun wono no ciudi bondi gondi tondi be pabo jalle ni gondi tondi du yalla na keba hono kabaru kebe kede kanko no dutit Umar Kamara kanko lami odo projet ko mo halido hen do fattitango Muhammadu Samaseku.
L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui
fandangal kawrtal yo humputindo ko heba e le projet o gila do fuddude fa warde nyande 33 e go lewru octobre ndu dangal golleji hitande 2016 di sabi fay boyata min puddan golleji kertade projet o minen kani hunchande hore gollirde bangal jande cellal e jemmayo min daranto dun am saddaji jaguji de pelle yoga watta wakande de ana wara milliardji nokay e jeddi projet o ana hunchana hore zo ngaji itidallaji hitande 2010 di jotti dum ngaji di ana mbara temedere e 33 e nay peccadi hakkunde lamu tumbutu e kanya tawdeni lamu gawo e kanya menaka lamu kidal e lamu muti
kidal la region de Mopti
don fedde humnine kabaru rim remde haburi mo leledi meden di kenya be ngadi do kawrtal mabbe le ngal do kawrtal be jewtigi do woni golleji be golli duubi tati jabbino di leledi meden di kede kanko no dirte da hamma adduryo kanko yo lami do woni waldine no dirte passé dende ko ma halido hen do facci tango Muhammadu Samaseku
amma ke di conseil exploitation familiale
bangal humpitingol golleji gesse diwde hitande 2015 war hitande 2016 min beedani famu jo en gesse ujunaji didon e temadoron e chapande jaddon sabi fa projet o sifaji golle mabbe di wailtiki kebe mabbe da dun beediki midan kayba dun jogolal de do bibe jollo ko heba e projet o sudanaki fay goto fanda projet o no mo intinde jogolal kabaru haburimo dun ne yata ciagal huncangol hore kebe de denno kambat dun miden nawtoro hejoji irunoji sifa golleji di almusaddaji projet o ana mbara milliardu jeddi e ko fami
7 milliards 125 millions
walde minisma wonde leledi meden dibe kollitivir be beltiki sanne hono woteji ngadile no ga lewru novembre debbe non du leledi meden di dido woteji ngadile sa haledi dibe kollitiv dum wadan sababu no kaldale kawrangal hani yarde yeso dum e tawede funde do kabaruji fedde minisma de o holliti metti makko no bonandaji ngaraade fewde arme mali di kede kanko noddirte radja asuriyo ko ma halido hen do facci tango Muhammadu Samaseku.
Les elections ont pu se tenir
woteji dikibi wadede der nokkuji kewdi leledi mali di dawram na fay ndar tatteji yoka sahal leedindi e hakkile amen ko di mbay wadere ko jaati yo majjere mawnde non dum fufu tawede mi beltaka fi bangal rafnde nagu sawmbindo bonandaji hono masim binali mangal pat en leedi malibe beedo sukabe soldas en kininobe tan golleji mun en de nagu wutiji siki wala kay jabitaro yoka yama e kabar nde nagu ko buri fufu hantade hen yoko bibe leedi malibe kawri do gotum ko yulam o tino e tudundral hakkilaji di sala basidi cagal wutiji di ana nyifa dawrudi dun e pelleleede cikitiide yargul yas golleji
sur ce processus
yimbele jagotobe dum wonon gombe to kala ban koroto jagotobe robele gombe tombe holitaami wiede be ngadi majjere mabbe ton kenyen be koliti wiide ben jalaaki wakkati jono dum wonon ko mer kiddo watna kasen ko sabi de be koliti wiide o do mer dum woni anniyaaji do bamno illa arande di be koliti wiide do anniyaaji o rewaydi dum wodi so be ngadi de do majjere holitaami wakkande be ngada no majjere de du dum wonon police ngabe gombe tombe cankitibe nangi ko yata robele sappo wakkati jono ane juude police ngabe
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sekrab nje hen jeew yen hor on le rezo ngaji meden di to yoro sotobe kollitiwi do non musengabe jangino premier année fa yotto directeur ngabe gombe tombe wakkati jonobe gondi e famminede hono jande wurwurdende worri wurwurdende no data sila bekinde kambe ko mabbe so tilike majjube njahambe jangina e sukabe wombe tombe gurute ngardan do kulil korodo ko yaata yimbe la chapantaton gollobe le mairie ngaji gondi ton di kanye le balé halanane de kanye gondi e famminé to il alal bar jabbe nonde goldo fammi gol an yoyu wattu jono hono golleji haggitere lamu worri ton yurute garanti minire faado kuccala do ko yaata yimbeele chapantaton jagotobe nyamduuji kanyi en gondi e famminede wakkati jonono be kani reside nyamduuji mabbe di le beme gonde tonde dum woni hono demobe yimbeele demobe ton bayeri kanyi bambaadi fa yotti tigaaje kanyi e gawri gol do fammi gol fuddi to alal bar jabbinonde lannibe gol dum woni wadde no dirta association benkadi sikrabe sembe kabaruji dum en jogini on do anni wolitindi wiide walde besiya wonde be bi ebe kaaja fa baade wakkati jono leedele gonde le imoade jaa yalla hono kaani faabiraade sukaabe gombe leedele de bangal golleji dido be ngaran faabiraade dido golli do no yimbe la gollonobe ko he muuden golleji pamari di dunke ande ko litiwi dum waran nafude sanne dido hejjodi besiawo wonde bamde di dum etawede fu be bi dum waran dum faabo wattu joni on no kebede kani be dirad li dedo li dele walde humine mo entinde kabaru sa halleedi meden di o do projet be ngadi kawtal mabbe nayabal kenyen do bomako do micite den wiide dido golleje be gonde gollude le commune ngadi temdre e chapantati e nayle sa halleedi meden di kenya be jewtiki hejo golleje mabbe dibe golli hitande 2015-2016 wuteje commune ngadi ngadi leedi meden di le noga lewru novembre ministre holli tiwidi weltiki le dido wuteje sanne sabe de dum holli tawide kalde le kawra ngal an wonde e yarde yeso dum e tawede fu jado kabaruji ministre di o holliti wiide wakkati jono metta ma sande hono bonandaji ngadaade fewde arme mali wakkati de wote di ngada nonde secretary di wonono sembe kabaruji di min jogini on do bete hande di fa hande kedde hedaade hono andirdon no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam